DJ Planet.
Call DJ Planet on 0703-776-894.
God's number one DJ on the ones and twos.
DJ Planet.
Yeah, the hits keep coming, coming, coming. Yeah, he's the one your mama warned you about, bitch.
Wanege swaga ila haiket Luku sipigi veki utokuta na bafeng
Yewe Gucci o Prada Nagini blaseza ukata madini mukari zaidi ya dona Tanasha simba wenu nanya simenu hai Naganyama sishobo kia tango mazikibuma Still stasi spendi mazoya talking chenyo na uchuna Baby oshone uja uyu mwike nasi Kama takinyo aje cha waswasi Na kama tingali nazima ita taxi It's all on me Donuts for my number Penda watoto enye darasa Uza self into kukachi
Watoto na pombe Watoto na pombe Nilichofata ni Watoto na pombe Watoto na pombe Pombe Watoto na pombe
God's number one DJ on the ones. Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good
when
shit.
Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maishi ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali, twende pangani, tuchende madani. Ah, nona umevamini, na unashinda ukivuta vuta chini. Niyo haga inainua sio siri. Samahani, ni macho sio mimi Tumefika humu ndani ya giza Usijali bei nitalipa Kidogo msupa kaitisha Nikasikia meitisha Kingfisher hey, If you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manze ni leo, leo ndio leo Manyundo leo, watoto na leo
Mshuni, kuja uyu mkenasi Matakinyo aje cha waswasi Kama tingali nazima itatasi
Put some respect when you mention my name
It's all on me
But I'm not for my number Penda watoto enye darasa Uza self into kukacha
Watoto na pombe Watoto na pombe Watoto na pombe Nilichopata ni Watoto na pombe Watoto na pombe Pombe
DJ Planet.
Summertime me fi do this, and the girl dem a move hips. Summertime fun you can't miss, and a DJ play the baddest.
DJ Planet.
Summertime me fi do this, and the girl dem a move hips. Thank God for the summertime again. Me feel nice with the letter me in. Me want know say you still want come in. Stop chat, get a girl start the scene. From this party to that party, all around me fi gone and. On the beat, them a cash phone time. Dogs there, them a watch phone side. And a real girl is me, no waste no time. It's a good vibe that we in a. Put that liquor there, come in a beamer. Summertime fun you can't miss. And a DJ play the baddest mix. Summertime if you do this. And the girl them a move it. Summertime fun you can't miss. And a DJ play the baddest mix. Summertime if you do this. And the girl them a move it. This summer, that's smart in a summer.
Madness.
Party wet like a shower.
See?
You won't feel nice, no sour. Take it up and lower. Lick an off point a glass.
On a glass.
And the pocket full of cash.
Time,
only girl, them a scream
like this.
I'm the dancer down to the wall. First cash, maybe take it to the wall. I'm the dancer down to the wall. Check the clothes line, they up on your line. girl them dem a move it. Summertime fun you can't miss. And a DJ play the baddest mix. Summertime you fi do this. And the girl them dem a move it. This party.
Listening with mixtapes for result and you missing out on some real good shit.
Summertime funny
guys, number one DJ.
DJ
Planet.
And put some respect when you mention my name. Mumboom by ya.
And a DJ play the baddest mix. Summertime if you do this. And the girl them, them a move it. Thank God for the summertime again. Me feel nice for the left of me in. Me want to know, say you still want to come in. Stop chat, get a girl start pressing. From this party to that party. All around the big one and step in. All the girls, them a wine and grind. On the beat, them a cash phone time. Dogs there, them a watch phone side. And a real girl is me, no waste no time. It's a good vibe that we in a. Who the clicker there, come in a beamer. Summertime fun you can't miss. DJ play the baddest mix. Summertime you fi do this. And the girl them, them a move it. Summertime fun you can't miss. And a DJ play the baddest mix. Summertime you fi do this. And the girl them, them a move it. Girls hot for the summer. That's smart in a summer. Fatness. Party wet like a shower. See? You want feel nice, no sour. Take it up and lower. Lick an off point a glass. Get full of cash. Only girl them a scream like this. I'm the dancer down to the wall. Pass cash, me fi take it to the wall. I'm the dancer down to the wall. Check the clothes line, they up on your line.
Nina come guys. Nina ban come a girl is a wrong guys. Taka dem come a why can I die. Umewai kama ndai, unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako hai. Umewai kama ndai, unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako hai. Nimesuti kama tatu na chochema chajiuza. Kani kuchambua na chambua adi nyuma. Wenye wameua wanakamu wakivua. Wakivua shua mitaanza kuzitupa. Majioni unioni ninadunga odi. Mtani nimesitikire na majani. Nazipitisha kali kali na zimekubali. Zikini changanisha na zipeleka bahari. Toto uko fiti minataka ni kudigi. Legea kiasi ni kupeleke mahali. Kidai BJ CG ya kondani. Kitu moja kali ya kusafisha wanati. Umewai kama ndai unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako hai. Umewai kama ndai unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako hai. Niko ready na madrinks na mayings kwa meza. Na wasupa wamevai wanadai mavela. Waki wine to the bottom unabaki umeteta. Na ukiruka unabaki umechachisha kwa keja. Banga izangu na hapa na tatua karado. Meninusa kiwalai na sidai kuhata. Kaujai kupendana na kupenda wa kwanza. Kaushai basi tuendele vizuri kamata. Kani koti na nunua hadi guchi za loki. Kani ngori kujambogi na ukuje na shori. Nika shori na namada na nadai.
Nataka
toto safi gasa banga iza haraka. Umewai kama ndai unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako. Umewai kama ndai unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako hai. Unatesa wanaume wenye wameketepa. Kujibeba umebeba kagari za kukena. Kwenye meza bingirisha ni wache na madhena. Na maheta wakifika watabaki wamesepa. TikTok cheza cheza ni kunete kwa kieja. Screenshot kwa WhatsApp double tap kwa Insta. Rada safishi kakati na ucheze wakati. Mini nyuki weni hani tushikane mashati. Kata maji washa na reseti tire huruma. Cheki mali inazima huku nyuma ni dhuta. Na madiva kuchachisha kukatika lazima. Zikishika ni kinyanya kukatisha ni riba. Umewai kama ndai unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako hai. Umewai kama ndai unadai na kudai. Come night ni kununulie kitu kama ngwai. Fanto kume nice na mademu amejinai. Sexo zimedai na machali wako hai.
pam pam pam. Dona na chivu de.
Idolizer.
Splatinum.
DJ Planet.
Hey, ati napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. So my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Kunyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
DJ Planet. Call DJ Planet on 0703-776-894.
Hey, atuna penda koni. Kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Ooh, you must be chocolate monster. So my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao. You ever leave me solo or disappoint me with this basic hole? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Pasubui ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwai mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Chenga vitanga dana, vicheche chuni simba, chuni simba, chuni simba, chuni simba, chuni simba,
chuni simba, chuni simba, chuni simba,
DJ Planet.
Mwanzo nilikuona picha yako ilipostiwa kwenye Twitter nikatamani. Nilijua uwezi amini. Nikajiuliza nitafanya vipi uwe na mimi iwapo si kawaida. Sasa niko moto moto, mimi wako mtoto mtoto, ninachohisi ni rojo rojo. Napenda zako simple simple, uko simple. Napenda jaro zako simple,
jomba zake.
Uko simple. Napenda jaro zako simple,
jomba zake.
Sasa niko moto, mimi wako mtoto,
jomba zake.
Ninachohisi ni rojo. Na
napenda zako simple simple.
Sweet sweet art njo karibu na mimi nikupe pendi kwako nipige kambi. Mimi nakuenzi bila wezi juwezi. Mapenzi si watatu bali ni ya wawili. Ukiwa mbali penzi nadondokwa na machozi. Usinipe ejeki, usinipe atepeki. Njo kwangu ma unipe malavi davi. Wewe ni daktari, njo unitibu nisipate maumivu. Wangu tabibu, wangu safika na kwambia karibu. Njo kwangu ma nikushike taratibu bila aibu. Ndio manake
uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
sasa niko moto, ndio wako mtoto.
Ndio manake
DJ Planet,
napenda zako simple simple.
Masha eating anytime unadai. Nimekukufia na siwezi kufufuka. Nipe vitu mahaba venye unafanya nina feel si kawaida. Burn calories, burn calories. Ni perembe perembe ni kali hobby. Si unajua mi upenda watu kutu. Don't be shy, come let's get naughty.
DJ Planet.
Sasa niku moto moto. Nino wako mtoto roto. Ninajo hisi ni roto roto. Napenda zako simple simple.
Hold up, hold up, hold up. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Mwanzo nilikuona picha yako ilipostiwa kwenye Twitter nikatambaa.
Call DJ Planet on 0703
327-8894. Nikajiuliza nitafanya vipi uwe na mimi iwapo si kawaida. Sasa niku moto moto, nino wako mtoto moto. Ninachohisi ni rojo rojo. Napenda zako simple simple. Uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
sasa niku moto, nino wako mtoto.
Ndio manake
ninachohisi ni rojo. Napenda zako simple simple.
Sweet sweet ati njo karibu na mimi nikupe pendi kwako nipige kambi. Mimi nakuenzi bila wezi juwezi. Mapenzi si watatu bali ni ya wawili. Ukiwa mbali penzi nadondokwa na machozi. Usinipe ejeki, usinipe atepeki. Njo kwangu ma unipe malavi davi. Wewe ni daktari, njo unitibu nisipate maumivu. Wangu tabibu, wangu safika na kwambia karibu. Njo kwangu ma nikushike taratibu bila aibu. Ndio manake
uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
uko simple, napenda nyaro zako simple.
Ndio manake
sasa niku moto, nino wako mtoto.
Ndio manake
ninachohisi ni rojo. Napenda zako simple simple.
Masha eating anytime unadai. Nimekukufia na siwezi kufufuka. Nipe vitu mahaba venye unafanya nina plesi kawaja. Burn calories, burn calories. Niperembe perembe ni kani hobi. Sinajua mi upenda watu kutu. Don't be shy, come let's get naughty.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
DJ Planet.
DJ
Planet.
Me attack any angle.
DJ Planet.
Me no candle. Man, if we can touch that a scandal.
Action time, man, me a control. International beast that me handle. Find from the beat that me a juggle.
Bad man, man, keep on me asshole.
Me tell them if you try if they got the muscle. They want move from me mansion to a castle. Grind after grind, make it a gamble. Care to the done, put up on the title. Y'all, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah, if you support your man.
Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, yeah man.
You want it, you want leaf if you go on harder. Who the God alone if you put a prayer. Prayer, you fi put a prayer. Prada, nada, fada, saja. Success, you can't go fast. Work smart if you want get up.
DJ Planet.
Put up on the time guard. Step light and I go on fight.
prior. If you put a prior, Prada, Nada, Vada, Saja. Bless me, me no want anger. Y'all, if you support your man. Your man, if you support your man. Your man, if you support your man. Y'all, if you support your man.
Your man, if you support your man. Your man, if you support your man. Your man, if you support your man. Your man, your man.
Good boy, me not soft like a mangle. Violet me attack any angle. Me can done fast, me no candle. Man, if me can touch, that a scandal.
Action time, money me a control. International beast that me handle. Rhyme on the beat, that a me a juggle.
God, my man, keep on me asshole. Me tell them if you try, if they got the muscle. They want move from me mansion to a castle. Grind after grind, make it a gamble. KRG the done, put up on the title. Y'all, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Y'all, if you support your man.
Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, if you support your man. Yeah man, yeah man.
DJ Planet.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. God's number one DJ on the ones and twos. Yeah, he's the one your mama worried about, bitch.
Hey girl, wewe kwangu kafindie kama doctor. Ngia kwenye wadi na tufunge chapter.
If you love someone, grab them by the hand, yo.
Baby, I love you. Can't say no one above you.
No one above you.
Baby Coco,
baby Coco,
no.
Baby Coco, Coco, Coco,
baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco.
DJ Planet.
Put some respect when you mention my name.
Mama gari majumba makubwa chukua. Baby Coco,
baby Coco,
Coco,
Coco, Coco.
Baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco.
God's number one DJ.
DJ Planet.
Can't say no one above you.
No one above you.
Baby Coco,
baby Coco,
no.
Coco,
Coco, Coco,
baby Coco,
baby Coco,
baby Coco,
Coco, Coco.
DJ Planet. DJ Planet. DJ Planet.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit. God's number one DJ on the ones and twos.
DJ Planet.
Mambumbaya.
Tika goma.
kwenye IG, hazifanani tu kwenye ID. Wanajifanya gatuma VIP, na mtaani ni ma IDP. Wanachota sana kwenye Insta, Snapchat, ama Twitter. Deli wako klabo kata maji, na keja yake ilikatwa maji. Wakipanda ndege tu ma selfie, wameshinda mpaka wale wa safi. Wana tu mix tu kama kafi, na daily morning kama shafi.
Wanajichocha, 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 hawana kakitu, wanajichocha, 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 na hawana mashow, wanajichocha.
Mabonga kuhusu tu maganji bro, hey story basi wewe kuhusu jo, kogi benga the don dada, Mr. Moneybags bag tunapamba na. Stories za machocha basi misimo, nina piga masinema pale decimo. Salamu za mapesa nina shikamo, marasaba, marahaba. Mini, 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 mini manimo, nipate na maganji mini animo. Na kama ni maganji mina getimo. Stories za mababa misimo, stories za machocha wacha brother. Funga domo tupatane kwa kiwanja, mitaa katikati kwa wajanja. Propaganda na bado na wamata.
Wanajichocha, 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 hawanaga kitu, wanajichocha, 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 hawana mashu, wanajichocha. Miaka katimu kwa kiwanja, bado mademu wana kwa kawanja, wanakushona, wanakanja, wanachoma chini kujanja.
Birthday ni party ni yako, na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako, weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi dogezi uweka meow meow. Nina doza kutro from ni how how. Mr. Loku Loku swagi kibao wow. Sio masone mangira madao dao. Ukyo bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina, makolona makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende diner. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu TikTok kidogo siyo sana. Mwambia ni kuzaa tumesema san sana.
Ni birthday ni party ni yako, na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako, weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapate watu okote.
DJ Planet.
Kere tu, gani keki kata. Apata party, umedunga bata. Unakata maji, weni drunken master. Kiume supageti na mimi ni pasta. Gezeri, ya meri, wanyeri. Sherehe, nanjeri, numeri. Puliza candle, wishi come true.
Ata ukwe mtamu aje wezi shikula. Veana, veana, veana. Veana yo kitu.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona
DJ Planet.
Toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu.
DJ Planet.
Zau zau ziki zau zau. Kam kam nikupe tuki nyau nyau. Wow wow sema kweli ni membao mbao. Pao pao kaa kuna die hao hao. Bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndiyo sina sina. Na nikijichiki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Unachocho bado na mashenani guns. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ah. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu.
Put some respect when you mention my name.
DJ Sunny.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu.
Yeah, but it's keep
Now hear this.
Failure to listen to his mixtapes will result in you missing out on some real good shit.
Miraculous, na ya macho neza pewa binoculars. When he old school car inheritance, una chocho bado na mashenani runs. Una jua spelling ya anonymous, una penda chipo na hunoni
ass. Chizisha Kichwamba nimemea pembe Mauru mujitupa tembe Posta na wakata wembe Sekete kakue kuete Pum pum na ipepete Slay queen na mtepe tepe Wasenge tuwa lenge lenge Suramba na watu wateke
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 toa kutu
Rumasili Anza, Alejandro na Trey Songz ni my brother. Jeki zako ndani ni maziwa mala. Leona dai tumangane na Viagra. Vision 2030 na supply mapaja. Na mapaka tuna stretch kama blada. Honeymoon yetu tutakopa chala. We ni mrefu batima niko tumia lada. Si cheki, si cheki. Si cheki venyo cheki mini sexy. Si cheki, si cheki. Si cheki atindozi haileti. Alejandro mlevi usemo kweli. Ana timingi mangoko wame bleki. Nime tokia kisos na madeni. Ukuta yangu ni mapenti nza majeki.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu.
Akakanguna nikamali au marimari. Nikamali au marimari. Akakanguna nikangale au shashamane.
DJ Planet
Kamale au mare mare Kamale au mare mare aga kanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane
mami we ni mali sio mare mare ndani ya dera kama msumare niko na wish na sio gare na kani ngoko mimi ni shamare mabela zimeshika kijela msela put your hand in the air make a fist mandela kwa jela na tela ndo kwela kani ngoma kapela kani mbosho kwa hela kunyeshe umbrella
yeah come on
Shafashi na mbosho
Nye kemon
Njendete kigosho
Nye kemon
Karedio gashoro
Nye kemon Nye kemon
Aka kanguna nikamali au mare mare Nikamali au mare mare Aka kanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane Aka kanguna nikamali au mare mare Nikamali au mare mare Aka kanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane
Adam na Hawa pale Eden Wako machan madawa wanashashangale Wameshikwa na njana shindo kule gani Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati Sare Staki na umahita kula ningori Imebarikiwa sana lakini inangori Nyaku sare siku mari mbogi siki munyoski Nani bosh ina van shina ili ya Moses
Yekemon
Shafashi na mbosho
Yekemon
Njendete kigosho
Yekemon
Karedio gashoro
Yekemon Yekemon
Aka kanguna nikamali au mare mare Nikamali au mare mare Aka kanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane Aka kanguna nikamali au mare mare Nikamali au mare mare Aka kanguna nikangale au shashamane Nikangale au shashamane
Ni ulize kana kaa vile kana kaa kwa picha Au toto ni mafilter Na nikitoke na kwa katoto katachachisha Au tabidi meka feature Kaneza pika chapo na vyombo safisha Au kwa usake ni mapiza Kila saa baby can we take a picture Au katachoreshwa giza Ai ako kukutu minapata money Lakini
DJ Planet.
Put some respect when you mention my name.
Te quiero, te quiero. Ya le dongo ya mo. Uyazo a penzi kwa peru. Mwenza con mi gulo chequele. Cuando le la ugulia, Juan je puede. Se me ofenda cho, uta con la chequele. Que llama por un magia, aunque chumia temele. Okoro white, you dey give me banana. Your love is banana. Matenza kwaito, okoro white. My baby, twacheze shana. Tuna shikana, shikana. Tuna cheze shana. Che, 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 rumba. Che, zina toka che, che. Tuki gusana, gusana.
Unapenaga chakala. Mamadala. Tam tam shiti e kichenga machavila
Robeng
Benzi kule sauti wa Dubai Kukuli pame moto kama mafuta magarani Na umifaka toto hito to Leo mpaka toko hiko ko Geto ni kulamba mwiko ko Saka fani tata niko ko
Robeng
Mama tanyewa
Ibumi
ya nyeo kiboko
Robeng
Jime siti msamu
Ibumi
DJ Planet.
Wind up booty to the sound. Shake that booty to the sound. Young deep on the beat is another one. Oh, yeah, shake that boomba to the sound. Let that booty work, let that booty work. Tell me I like the way you do that booty work. Let that booty work, let that booty work. Tell me I like the way you do that booty work. Oh, oh, oh.
Just made up with the work one time.
DJ Planet.
In no good day before I scatter the place one time. Girl, just made up with the work one time. Just made up with the work one time. In no good day before I scatter the place one time. Girl, just made up with the bounce one time.
You're in a mix with God's number one DJ.
DJ Planet.
Caribbean girl like the Sanko. They know they stop where they dance the Sanko. African girl like the Sanko. Yeah, fast so wine, baby, dance the Sanko. Girl, you give me love and affection for the dance. Party girl, come give me bad romance. Hey, say me I like the way you dance. I fit the verse and give you all my fans. Dance, oh yeah, baby, oh yeah, wine and stuff. Hey, tell her, give me oh yeah, wine and stuff.
Wind up booty to the sound. Shake that booty to the sound. Young deep on the beat is another one. Oh, yeah, shake that boomba to the sound. Let that booty work, let that booty work. Telling me I like the way you do that booty work. Let that booty work, let that booty work. Telling me I like the way you do that booty work. Oh, 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 oh.
Kondebo, meshawa, toto livo umba umeumbika. Soge kalibu kupendizia kufumbika. I say never ever leave you. Then you nani weza ukiwa juu. Ani kuchele, nisha kula mso nobody. Nikune kipele,
kesho uje unipe habari. Konde bora. Wind up booty to the sound. Shake that booty to the sound. Young deep on the beat is another one. Oga shake that pumba to the sound. Let that booty walk, let that booty walk. Telling me I like the way you do that booty walk. Let that booty walk, let that booty walk. Telling me I like the way you do that booty walk. Oh, 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 oh. Like the way your body walk.
Bounce on.
Only you feel make a man stay woke.
Bounce on the.
I no go lie, I know for you no matter Joe.
Bounce on the beat.
Young deep on the beat from Nigeria.
Bounce on.
I me a link up my guy from Tanzania.
Bounce on the beat.
I me a boss of you play in Caribbean. Sexy ladies let me see you walk.
Bounce on the beat.
DJ Planet.
Joto kama beba joto, utatani huyu demni wa Morocco. Mkanata tikan kama kako peponi, hea. Mkanapa kuwan kama kako jikoni, hea. Kakipanda chuman kama fundi wa pwani, hea. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani, hea. Prakata, 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 prakata. Prakata boom. Katoto kadogo nika prakata 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 boom. Mtoto akiweza ni prakata 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania. Anipe dawa za kiume. Leo kuna manzimi na nyemelea. Ah, kuna vile na mdai joka. Nataka kumsambo kaneli nitasikia laha ndani ya love. Akinipa laha ndani ya love. Ha, yo. Kake ni katait kadogo vile
hey.
Nilitoa Kenya mo ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo.
Prakata, 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 prakata. Ukishika teknika prakata, 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 prakata.
Yeah, he's the one your mama want you and
DJ Planet. DJ Planet.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chako dondo. Wakati sinadoni kibishana na kamongo. Tony ukipita na maboy, wana tense. Nazidi kuwa lenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kurugu shukara kasha kuru kukungung. Nila koli meni komika kudu. Meni shikani nesema tu matudu. Karibia chapto no nipige mabudu. Zumbushie wendon, zumbushie wa. Zumbushie wendon, zumbushie wa. Zumbushie wendon, zumbushie wa.
tumushie one don tumushie wa tumushie one don tumushie wa takanya na one don takanya raka 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 takanya raka.
We the ghetto loving, it's not here that you say 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 nita Kenya nita nita nita. Oh no, I don't need a check. You say that you want to today. Tonight you are touching my body. In return, I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I'll be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with the love situation. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuku kama mbuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye club wa wanarara
kuruku shukara kasha kuruku kungu. Penzi lango lime niko mika kudu. Lmeni shikandine sama tumazudu. Karibia chaptono nipige mamudu. Tumushie one don, tumushie wa. 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 Takanya na one don, takanya raka. Takanya na one don, takanya raka. Takanya na one don, takanya raka. Takanya na one don, takanya raka.
My baby girl nombo sikate tenze. Last ride kukushoni yati niko stenze.
DJ Planet.
Afande afande minze. Ni mateso ukutu na ngangana. Kupenda hata hatu kubishana. Mbona uenda hata tukulimana. Raho yangu ime kukwachu. But me ndonta kuwa wako warachu.
Kurugu shukara kasha kurugu kungungu. Penzi lango lime niko mika kudu. Lmeni shikandine sama tumazudu. Karibia chaptono nipige mamundu. Tumushie one don, tumushie wa. Tumushie one don, tumushie wa. Tumushie one don, tumushie wa. Tumushie one don, tumushie wa.
DJ Planet.
Wamukami we, univofiti kama mina wajalanga we. Mama sita we, I got a one pack, nipe commando. Sipidi 40, wasabu bila bando. Wako sita retire, umeni kamanda. Unavo shine sio mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo. Choto kiuno kama gororo. Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha. Unanipandisha mori kama masai. Umefundishwa na nani we. Umetoka udigoni we. Bigo zako swaga zinachanganya. Nipeleke mpaka nichizi we.
Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo kinyi ya chacha. Chomeka, chomeka, chomeka. Para uli makitonga. Chomeka, chomeka. Kwako niweke mkandarasi, tajenga daraja la mapenzi. Haruki ya dhahabu na almasi, ili penzi letu nizidi nyoka we. Nashinaga mama sita, holy fire fire. Tamu ngari ngari yuani. Machoka mamna ni
Arapataka
ni navyo sakata kandanda. Mauno ya pwani ya ni Mombasa. Kisura waka waka meni kamata. Kwenye kiza chotoro ni tawashata.
Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo kinyumi ya chacha. Chomeka, chomeka, chomeka. Pwana uli makitonga. Chomeka, chomeka, chomeka. Hiyo kinyumi ya chacha. Chomeka, chomeka.
Pick a zen,
DJ Planet.
Call DJ Planet on 0703 776 894.